Hot Mix.
Unanipapata wengine wakazi gani Kama moyo kangu umekaweka kiganjani Baby, I love you Hata kwenye sofa sio lazima kitandani Unanipaka ya kipana maluani Utamu, unajifuna kisogoni Baby, I love you Sikuchoki milele Siongopi kwako wewe Mapenzi, welele Unanipa yote yote mimi Araka nisichelewe Kapete ni kubishewe Mwakani na nikuwe Uwe wangu daima na milele Unajifigudi, okay smile baby ni kiss me my baby Make a pose baby, sing full charge my big snap baby New daddy, toy kadi Na Easter finally Again you know, wengine ngo Kiko, go, go, ah Again, again
Ipatena baby
Again, again
Umenikaba kweko
Again, again Sio kubwa sana Fukuza wanafyo sipate mwanya Wale misokolo kwinyo Wako secha kusema Hey Hey Najifeel goodie Okay smile baby Nikiss me my baby Wake up pose baby Sing full charge my big snap baby New daddy Stoy kadi Na finale Again you know Wengine ngo